This is my boy from my side in the time ends. I got my boy Beast Touch. We are him. Beast Touch. Ibiti mekrem voko ndo mane na son po Mistali like a devil bila promo wane you a hunter jabo gangsta huh Big boy yo and a bit my many I can't flow flow zimi yao chachi ndo mana matena ya naogelea nchi kavu wa maji wana changa ere na jeta mkari kwenye mkari mina mtoa gangsta mwenye nche kari woki tachi na botia imi dunda inavodunda ndo na zede panda mzuka webishana na wakunga wano takava vunda miki nanda cha kanisa huh? Simbe bira kwaya unajifanya wasta nikara kuchumpa itawabwaya easy flow Zina yuzi kwenye yuzi zina gia Nimezivalia buti kila biti natembea bigi Naudisha shima kwa kalata sina bigi Flow zimegeo kapanya za tafuna ezi kegi wasa
I'm so high, mina fly, niko juu natafuta dila nijue pa kutokea Life is change, mabadiliko ya kidunia I'm so high, mina fly, niko juu natafuta dila nijue pa kutokea Life is change, mabadiliko ya kidunia
Hizi flows na wabana zina watex kabikeni Sina muda kubishana nani mkari wao mimi Hipicha baro janza hizi ties kwanza trailer MCs wa sono juzo wana pepea kabendera eze Flow chambo na tege mvui mashabiki Fake MCs wa misanda kwa stanza na wadilete Hine sali kwenye mzinga shabiki lambo noge Scope na kuwege na body changu mwenye Still is the same unakaza mbere na songa Kwa flow ni pose game Bibi sachi ndo mshenga Wanawaza fika hapa mina plani songe bere Bitch inevunja bikra ndo mana inatoa kelele Wanawaza fika hapa mina plani songe bere Hey bitch inevunja bikra ndo mana inatoa kelele Mbwe mbwe
Prime Rockers Monsters here I'm so high, mina fly, niko juu, natafuta dila, nijue pa kutokea Life is change, mabadiliko ya kidunia I'm so high, mina fly, niko juu, natafuta dila, nijue pa kutokea Life is change, mabadiliko ya kidunia
Miti panya mindo paka leupaka pateleweka Tegemea kaka na kaka bado anasafa kama Kopi unatoka kilaza kaza kuigia Mziki umegeuza figure di kolabo na gongea
Hiri, zigi la flow mindo kandalasu tungo Wapizali wana blow ni mazidi akili ya diumbo Yes, tafuta kams kama uelewu nisemu Mindo yure msimkari kitani sikuwa na plomo
Wana style yabu kusikia Flow za bubu hip hop imegeuka boda wagumu Tunayabudu we Piga mayungu na kesha na mwamba mungu Na changanya kina lecho na wapa kizungu zungu
yeah. Kwa gumo punch pinzani nyuma utafata Mischezi kwa kuringa la stage watoto wana data is Punch kari kama zinondugu na bluff Creek on the line upinzani wanapata uff
I'm so high mina fly niko juu natafuta dila nijue pa kutokea Life is change mabadiliko ya kidunia I'm so high mina fly niko juu natafuta dila nijue pa kutokea Life is change mabadiliko ya kidunia
Shindwa kusoma, subiri picha This is Sari Entertainment Big Bo VIP Moduzi Creek Yo mbwe mbwe I'm a big beast dash See you Baba G That's right Yeah No Nankuna